byo kwaranira hari mu no kubaga icyo kigendera ku mategeko birababaje ko mu gihugu cyacu dufite amategeko dufite itegeko nshinga dufite n'andi mategeko ashamiye ku gihugu itegeko nshinga ariko ugasanga amategeko atubahirizwa mu gihugu cyacu ubwo rero bimwe mu mwitozo wo kugira ngo abayobozi bacu bige gukoresha amategeko uko ari tuyubaha uko amategeko ari ubwo rero ikirego natanze ndabuhisi yashize mu zuko natanze ikirego mu rukiko rukuru rwa hano Kigali nsaba gukorerwaho ubusembwa ubusembwa kubukorerwaho byari gutuma nshobora kuzagira uruhare mu matora dufite uyu mwaka byari no gutuma nshobora kujya gusura umuryango wanjye cyane umugabo wanjye urwaye nasabye kenshi uruhushya rwo kujya kumusura ntibanyemerera kandi itegeko nshinga rifite ingingo 18 ivuga ibyerekeranye n'uburyo umuryango ugomba kubahirizwa gusigasirwa ingingo 25 ivuga ngo uburyo umuntu afite uburenganzira bwo gusohoka n'ubwo ibyo kudasohoka byari muri zimwe mu byo agomba kwitiza perezida Kabila yampaga imbabazi ariko harimo n'ingingo ivuga iti ushatse gusohoka mu gihugu ukase uburenganzira kuri minisitiri w'ubutabera akaba yabiguha rero narabigerageje ni ukuvuga ko nagerageje gukurikiza amategeko yose ahari ntibyakunze niyo mpamvu ndi gukomeza gushaka uburyo inzira zose z'amategeko zishobora kumbohora nuko uburenganzira ndimo nimwa kandi ari uburenganzira bwabwa n'itegeko kugira ngo nshobore kububona
mwaba mwarahawe itariki mushobora kuzaburaniraho
oya nkuko twagize bato twongera tubitanze uyu munsi ariko dusaba urukiko ko bagerageza kuduha byihuse igisubizo murabona hari uburyo mu rukiko hari igihe bashobora gushobora gusaba ukavuga uti kubera impamvu zihutirwa kuko dufite amatora mu kwezi kwa karindwi abantu bazarangiza kwiyandikisha cyangwa batanga abakandida mu mpera z'ukwezi kwa gatanu ubwo twasabye ngo niba bishoboka urukiko rubyihutishe kugira ngo ubwo burenganzira mbe nabuhabwa mbe nashobora kujya muri amatora mbwira igihe gihagije cyo kuba nanjye nakwiyandikisha nk'abakandida ariko nuko umugabo wanjye arwaye muri iki gihe atameze neza cyane nkifuza nayo kunyaruka nkajya kumusura mbere yuko ameze
mwavuze yuko mwagerageje gusaba uburenganzira bwo gusohoka igihugu ngo musure umuryango mwabikoze kangahe muheruka kubikora ryari madame Victoire
yego muri 2019 nabikoze n'inshuro ebyiri mu kwezi kwa gatanu mu kwezi kwa 11 muri 2020 nabwo nzongera ndabikora 2022 nzongera ndabikora ndetse n'umwaka ushize mu kwezi kwa gatanu byageze aho noneho sinandikira minisitiri w'ubutabera ahubwo nandikira perezida wa repubulika mutakambira mugeze rwose umufasha wanjye ararwaye nakuruhushya nkajya kumusura ariko amabaro yose nanditse ukora neza ntabarwa nimwigeze isubizwa ngo nibura bakubwire bati turabyanze kuva vine yatuko nta gisubizo kimwe nigeze mbona
ikirego mutanze gikurikiye icyemezo cyari cyafashwe n'urukiko rwa hano mu Rwanda ku busabe bw'ihanagura busembwa mwari mwatanze mwashyikirije urukiko ni icyizere kimufite kuri ubu busabe mutanze yuko hashobora gufatwa icyemezo cyaba kijyanye n'ibyifuzo byanyu
nkurikije uko amategeko nuko nabigare n'abajyanama banjye mu by'amategeko icyemezo cya hano ntabwo cyari gikoresha amategeko kuko umucamanza wa hano yarebye gusa aravuga ati kuba hari iteka rya perezida wa repubulika ntabwo ushobora kureba itegeko mpanabyaha ryenganye n'uko ushobora guhabwa ukwirwa gusenga nyamara wajya mu itegeko nshinga ugasanga gukorerwaho ubusembwa ni umuntu wese wahawe imbabazi na perezida wa repubulika nawe afite uburenganzira bwo kuba yakorerwa gusembwa imyaka itanu ishize ntawigeze akuraho ubwo gufungurwa by'agateganyo ntawigeze abikuraho noneho ikintu kibabaje ni uko iyo urebye iteka rya perezida wa repubulika ubwaryo rishingira ku itegeko nshinga rikanashingira no ku itegeko rijyanye n'imiburanishije y'imanza nshinjabyaha kumva rero umucamanza avuga ngo iteka rya perezida wa repubulika kandi ryashyira imbere ry'itegeko kandi perezida ubwe ajya kumva imbabazi yaragendeye ku itegeko nshinga no ku itegeko rijyanye n'imiburanishije y'imanza nshinjabyaha ntabwo ibyo bigaragaza nuko uko kutavuga itegeko neza uko bikwiriye kutavugisha itegeko uko icyo risobanura nicyo gituma njye nizera ko hariya muri uriya rukiko kuko ibyo umucamanza mu Rwanda yakoze byishe ingingo ya 36 byo mu masezerano ibihugu byo mu karere k'ibiyaga bigomba kubahiriza bigenda no kubahiriza amategeko
none mukaba mufite icyizere yuko umwanzuro wafatwa n'urukiko mu gihe wavuguruza ibyafashwe cyangwa ibyanzuwe n'urukiko rwo mu Rwanda ko hari icyo byatanga
Rwanda ni kimwe mu bihugu bigize akarere ka Afurika y'Iburasirazuba ruri muri uwo muryango cerekana ibemera kuva mu rukiko kuko bavuye bigiye twajyaga kuburana mu rukiko nyafurika none uburenganzira bwa muntu icyo gihe ubuyobozi bw'igihugu cyacu bwanjye tubuvamo nibo rero niba bazava muri urwo rukiko kubera ko nagiye kubarebamo batinya gutsindwa ntabwo mbese icyo nicyo twategereza ariko icyo nizera ni uko kuri urwo rubanza rwo niza gutsinda byanze bikunze kuko amategeko azaba azubahirizwa hajyanye n'igikorwa urukiko rwigenga rudafite impungenge cyangwa igitsure cya politiki yo mu Rwanda kaba nizera ko buzigenga igisubizo kikaba cyiza ikizasigara ni ukureba niba ubuyobozi bw'igihugu cyacu buzakomeza kugenda butubahiriza ibyemezo biva mu nzego z'imiryango rurimo.
Madame Ingabire Victoire Muhoza, umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda, mukaba n'umukuru w'ishyaka Darufa Umurinzi ritaremererwa gukorera mu Rwanda, turabashimiye kuri uyu mwanya muhaye ijwi rya Amerika.